napenda kutoka moyoni. Kitana mwoni mitu dansi.
If you are for myself, peke yangu haiweze kani. Singe kuwa upande wangu pana, madri wange ni meza hai.
If you are for myself, peke yangu haiweze kani. Singe kuwa upande wangu.
You've turned my morning into dancing.
Many bigger formulas.